nsubi yakumanye bwesitukirira toliwulira nti mumizi gwanjerega abikke ebiswaza swaza ebirunjayogera ebibinga bikanza yambala ebisiripa